Iphephandaba lokwazisa amalungu. Isibuyekezo sakho sezindaba, November 2025. Lo myalezo uvela kumphathi omkhulu wesikhwama, CEO, Principal Officer. Lungu elibalekile. Njengoba siqhubeka nohambo lwethu lonyaka ka-2025, ngifisa ukunibonga nonke ngokuqhubeka nisethembe njengesikhwama senu. Ukuqhubeka nokuxhumana nesikhwama senu kuyingxenye ebalulekile yezinjongo zethu zokuhlomisa amalungu. Futhi siwalolongele ikusasa eliqhakazile kwezezimali. Njengengxenye yokuqhubeka nokuzibophezela kwesikhwama ekuhlomiseni amalungu kanye nokuwalolonga ngekusasa lawo, ngithanda ukuphinde ngigcizelele ukubaluleka kokwenganyelwa kwesikhwama okwenziwa ngabaphathi besikhwama sethu, ama-trustees. Ama-trustees enza umsebenzi omkhulu ekuqinisekiseni ukuthi imali yakho yomhlalaphansi iphathwe ngobuqotho futhi ngokusobala. Nokwengamela okuphusile kwezezimali. Ukhetho lokuqokwa kwabaphathi abakhulu besikhwama, i-trustee elections, kwenzeke kusukela mhla ka-9 Okthoba kuya kumhla ka-20 Okthoba 2025. Ngokomthetho wezikhwama zempesheni, umphathi omuhle kufanele aphathe ngendlela esebenzela wonke amalungu, agcine iy'mfihlo kanye nemigomo yokuziphatha, asebenzise ukwahlulela okuphusile, athathe nezinqumo zokuphatha ezifanele. Hlala unolwazi futhi ubambe iqhaza ezindabeni zesikhwama. Lokhu kubalulekile ekugcineni uhlaka lokubusa oluqinile lwesikhwama kanye nesithunzi isikhathi eside. Ama-trustees asebenza isikhathi esithile sokuphatha futhi anesibopho sezinqumo ezimayelana nenzuzo yamalungu kanye nokusebenza kwesikhwama. Kanqusa-ke ukuthi nihlale nixhumene nathi ngezinhlelo zethu ezahlukahlukene zemfundo ngokuzibandakanya okubalwa kuzona lokhu okulandelayo. Imihlangano yamalungu kanye nezingqungquthela zomhlalaphansi, imihlangano yokwamukelwa kwamalungu amasha, amasemina omhlalaphansi, umhlangano wolwazi wonyaka, izibuyekezo esizibhala njalo kuwebsite yethu okuyi www.njmpf.co.za. Ukusetshenziswa kwamahhovisi ethu atholakala ezifundeni ezine. Lezo zifunda, umasipala wesifunda Ugu, umasipala wesifunda iZululand, uThukela kanye nomasipala waseNewcastle. Sindawonye nangokubambisana, masiqhubeke nokwakha ikusasa elivikelekile nelinamandla. Yazi isikhwama sakho, ibhodwe lokonga. Uyakwazi ukukhipha ingxenye yemali yakho ebhodweni lokonga lase-NJMPF ukuze ubhekane nezidingo zezimali zesikhashana. Naku okubalulekile. Okokuqala, imali ekhishwe kanye ngo-2025 kuvulwa leli bhodwe lokonga angeke iphindwe. Okwesibili, kusukela ngo-September 2024, ingxenye eyodwa kwezintathu, one-third, yemali yakho yanyanga zonke ifakwa ebhodweni lokonga. Okwesithathu, le mali ingakhishwa uma kunezimo eziphuthumayo noma kunezidingo zesikhashana. Kungani kubalulekile? Le ngxenye yokonga ikunikeza ithuba lokuthi ukwazi ukusizakala ezimweni eziphuthumayo ngaphandle kokuphazamisa imali yakho yomhlalaphansi yesikhathi eside. Ukubuka ngale kwamabhodo amabili. Ngesikhathi lolu hlelo lwamabhodo amabili lwethula izindlela ezintsha zokhipha imali yakho, ukuvikeleka kwemali yakho yesikhathi eside kusabalulekile kakhulu. Amalungu e-Defined Benefit Fund. Uma ukulesi sikhwama, superannuation noma retirement, ungakwazi ukuthenga iminyaka yesevisi ukuze ukhuphule isevisi yakho yempesheni. Leli yisu elibalulekile lokuthuthukisa imphumela yomhlalaphansi wakho. Ukubuyekezwa kwe-project yokuhlanganisa izikhwama. I-NJMPF isiyakuphothula ukuhlanganiswa kwesikhwama se-retirement kanye ne-superannuation, okuwumsebenzi osekuphele iminyaka siwusebenza. Ngalokhu kuhlanganiswa, kuhlose ukuqeda ukungalingani kulezi zikhwama ngokomlando. Lena iprojekthi yesikhathi eside osekuyiminyaka eminingana iqhubeka. Isikhwama sisebenzisana nochwepheshe bezomthetho, ama-actuary, kanye nabezokuphatha ukuze kuqinisekise ukuthi konke kwenzeka ngendlela elungile futhi ezinzile. Uyaqinisekiswa njengelungu ukuthi ngeke ulahlekelwe amalungelo akho onawo. Uma ungenasi isiqiniseko sokuthi ukusiphi isikhwama noma ukuthi ukuhlanganiswa kwalezi zikhwama kusho ukuthini kuwena, sikhuthaza ukuthi uthinte umnyango wethu waka client services noma ube khona kweminye imihlangano yethu ezayo yamalungu. Ukuhlanganisa kuzoholela ekwakhekweni kwesikhwama esisodwa esibandakanye bonke abantu. Sikhuthaze ubulungiswa, ukulingana kanye nokuphathwa kwesikhwama okuthuthukisiwe. Uqinisekise ukuthi amalungu ayaqonda ukuthi kusho ukuthini lokhu kuhlanganiswa kwesikhwama. Kuzokhishwa uchungechunge lwamaphephandaba esikhwama. Lamaphephandaba azobhekana ngqo nokukhathazeka kwakho futhi achaze ngezinguquko ngamagama acacile nalula. Ngokuhlala unolwazi, uhlanganyela futhi ukuthele, uzinika ulwazi futhi ubamba iqhaza ekwakheni ikusasa eliphephile, elizinzile neliphumelelayo.